Froggy.
Prince Billy Size Brother Man. Hello,
name.
Ah.
Niko bwana shikaji kama watano, dhumuni letu kuja ni kuja kupata ngano. Wahudumu wanaleta maposo, wanabinjua midomo na isa tuna michuu. Midomo mali yetu tunatema sana mbovu, wanakuja fasta fasta wote tunatoa povu. Hey, tunaanza kwa pondea, shepa zele weki vifua kama nalea. Nyuma ajajazia sura, sijui ni fair.
Singalingalu
mengine tukamezea, stori zika chanje bada kunywa biasi. Ta sauti za hudumu skawa tamzeja gita. Kila mtu na wake na mimi kawa na Esther.
Hey, Sagi, Sagi,
David Anton, Mama Shaba Rockstar, Mujo Banton.
Sagi, Sagi,
David Anton, watoto wameshalewa twende na umagetan.
Sagi, Sagi,
David Anton, Mama Shaba Rockstar, Mujo Banton.
Sagi, Sagi,
David Anton, watoto wameshalewa twende na umagetan.
Bam chiki chi, bam chiki cha, bam chiki chiki ah he he. Bam chiki chi, bam chiki cha, bam chiki chiki ah he ah he. Bam chiki chi, bam chiki cha, bam chiki chiki ah he he. Bam chiki chi, bam chiki cha, bam chiki chiki ah he ah he.
Muda kufunga mimi nikamchukua wangu moja kwa moja ghetto ili nikajilie vyangu. Nimeamini ya kwamba pombe si chai, kufika ghetto tadhani nimezirai. Asubuhi tumeamka tuko hoi bin tabani, Esta kalala chini na mimi nikitandani. Yote kumi tumelala mlango wazi, bila kuwa na ofa kuingiliwa na majambazi. Na mwamsha ili aondoke mapema, sababu akija leta kuwa bonge la noma. Anaondoka kiunyonge, namshika mkono wake na mwambia wakaskonde. Ataka kuwa mkapili, lakini nkifikiri sipati picha kamili. Bamedi nimeteka ya kakili, ambiwi ya ski kwa kamini
zili. Sagi, Sagi,
David Anton, Mama Shaba Rockstar, Mujo Banton.
Sagi, Sagi,
David Anton, watoto wameshalewa twende na umageton.
Sagi, Sagi,
David Anton, Mama Shaba Rockstar, Mujo Banton.
Sagi, Sagi,
David Anton, watoto wameshalewa twende na umageton.
Bam chiki chi, bam chiki cha, bam chiki chiki ah he he. Bam chiki chi, bam chiki cha, bam chiki chiki ah he ah he. Bam chiki chi, bam chiki cha, bam chiki chiki ah he he. Bam chiki chi, bam chiki cha, bam chiki chiki ah he ah he.